luthelwa ngelokotho ke ezinhle umnyango wezemfundo okhozini olumaphiko phiko enriching lives and enriching minds ubonga indaba uyera mdidiyeli walengxenye esingena kuyona Sibekelela samukela abalali bokhoze FM emakhaya singena ohleleni kwelethu lwezemfundo kanye ke ne-SABC Education. Saqhubeka nokukhuluma ngokubaleka ukuthi ke abantu abaningi abafunda abangena ke emkhakheni yezolimo bayazi le mkhakha ke abasuke bengena kuyo. Ngiyayithanda lena ngoba ke irhyme kakhulu nalento esikhuluma ngayo esikhathini esingedlule eyithinta ke indaba zemhlaba. Namanje ke zobe siqhubeka ke sinta ke into eyithinta ke umhlaba. Sikhumbula kahle ke inhlelo yenzenzo ngaphambilini ngeza khuluma ngabafundi ke abakuona lo mkhakha lapho ke abasichazela khona ngemkhakha abakuye. Inkulumeni ke sabanayo basichizele ukuthi ke yini ke eyabenza bakhetha ukungena kulo mkhakha ke othinta ke ezolimo noma ke agriculture bebe bengabantu ke besifazane nanokuthi ke futhi iziphi inkinga baye behlangabezana nazo kuwo lo mkhakha namhlanje ke sinenhlanhla enkulu ukuthi ke sibe ke nomunye ke obazi kangcono labafundi sasikhuluma nabo ophinde futhi ke abe nolwazi ke oltheqaqa ngemkhakha ke etholakalayo kuzo lezi zezolimo sithole ke nethuba lokuthi ke yini ke abafundi kumele ke bayazi uma ke bethanda ke ungena kuwo lo mkhakha namhlanje ke sicela ukuthi ke sijoinwe uprofessor Lembe Magwaza professor ke kwi Department of Crop Sciences under the School of Agricultural Earth and Environmental Sciences KZN kwi campus eMaritzburg Professor Magwaza
Ngibingelele umsakazi nabalabele emakhaya
Mhlambe siqale nje njenge usichazele prof ngesikole okusona siqondene nani kahle kahle
isikole ngikusona baba isibizwa ukuthi School of Agricultural Earth and Environmental Sciences siyingxenye ye college yezo ye agriculture engineering and sciences kwi University of KwaZulu-Natal si based e Maritzburg kwi campus ese Maritzburg e University of KwaZulu-Natal
yeah kuzokala kahle njengoba ungomunye wabantu abaye bafundise lapha na ikuphi ngempela ngempela oqondene nakho kulomkhakha esikoleni
kuningi engiqondene nakho kuqala nje ekutheni ukufundisa ukuba i-lecturer kuba student asuke ezokwenza agriculture esikakhulukazi kwi-crop science kodwa ke kushuthi olwami uhlelo lelihambeke kukufundisa kwami nokuxhumana namafundi animal science
ake siqale ngakho prof
ukuphaza ukuhlukela ukuthi ake ngihlukanise kanje i-agriculture yona uqobolwayo abantu abaningi banakho ukuthi umuntu athathe ngokubheka lokhu yena abhekene nakho akabe sayibheka ukuthi kambe i-agriculture ukuhlukana kwayo ihlukene emkhakheni eminingi okufanele umfundi uma ezofika e-university ziningi izinto ofanele lapho athathe isinqumo ngaphambi kokuba nje athi wenza yona i-agriculture afanele azi ukuthi yona kuyiphi yena anothando lwayo ngokuhlukana kwayo kuzokuba khona leyilwane okuthiwa i-animal science lapho khona ubheka izinto uma sikhuluma ngeyilwane sikhuluma ngeyilwane lezi ezigcina ziphenduke zaba ukudla okuyimbuzi emagodi kuzoba iy'ngulube inkukhu kuze kufike kubona ofish so ke lapho ke mawenza lokho esikhathi esiningi kusuke ukuthi wenze animal science ebese kuzoba nale esihlakene neyitshalo lapho kusuke ubuka kunephathi kwayona le yitshalo into yokuhlukahlukana kodwa kuzehlukanisa nje ngokushesha khona lokho kuthiwa khona i-crop science noma i-agronomy lapho khona usuke ukhuluma kakhulu ngalokho okusanhlamvu okufana nombila okufana nobhontshisi bese uphinde uqhubeka futhi uya kumazambane nabobhatata kuya njalo njalo ebese uma usuka kulokho okusanhlamvu-ke manje bese uya kulokho okuthiwa i-horticulture-ke manje uma usuka kwa-agronomy khona okuthiwa i-horticulture nakhona usukukhuluma-ke ngalokho okusamfina okufana namotamatisi amaklabishi isipinashi obhathanati ebese uphinda futhi uzokuhlukanisa-ke futhi uma usuka kulokho okwama-vegetables usuya kulokho okwama-fruit nakhona kusengaphansi kwayo i-horticulture sihlanganisa koma orange nakho konke nje ama fruit lawa esihlangana nawo eitolo noma emarket.
Yeah.
Ngaphansi kwayo horticulture futhi uphinde uzobe no. Lapho ke manje sekuhambisana ke nokuhlobisa ukuthi mhlambe engadi
ihlobisa
kanjani. Imbali ukuthi mhlawumbe uma ufuna ukunikeza othandiweyo wakhe imbali ukuthi zize zifike zizibe zinhle kangaka amarose nakho konke ukuthi nalo mapaki kuyale nale. Bese futhi ngaphansi kwazitshalo kuphinde kuzoba nale tree forest. Okuhlanganisa ke manje nokuproducer kwethimba nokuproducer kwezigodo nokuproducer kwamapulangwe lawo esiwasebenzisa kwakho ifenisha nokuendlela kwanye ababiya ngakho ngendlela ehlukahlukene. Ngakho-ke futhi ngaphansi kwawo-ke futhi umkhakha we-agriculture kuphinde futhi kuzoba ne-engineering, agricultural engineering. Ngizoyichaza nje ngokuningi ezinye zalezi kodwa kwamanje nangoba sisaqala mhlawumbe ngizobe ngithi nje ukukhakhetha phezulu ukuthi nabo-agriculture engineering kuzoba no-agricultural economy. Ngoba ikhona i-economics ekuyona ephiwa nje efundwa kwa-commerce kodwa futhi ngaphansi kwayo-agriculture khona ekuthiwa i-agricultural economy. Ebese kuphinda kuzoba ngenalokhu okwenzeka kakhulu mhlawumbe ngaphansi kohlelo lukahulumeni okuthiwa i-agricultural extension lapho khona okwakhona beluleki bezolimo. Education futhi yakhona kwa-agriculture ehlanganise othisha abafundisa i-agriculture nabantu abafana nathi ama-lecture nama-scientist okwama-research.
Kube
ngime lapho
kulo wakho umkhakha umfundi yini esuke ezoyenza kahle kahle?
Kuningi asuke ezokwenza uma efekutheni mhlawumbe kuthiwa usefundileke wafunda waqede e-university. Njengoba kade ngichaza ukuthi kuhlanganise ukuproducer izinto noma ukukhiqiza izinto ey'sanhlamvu nokuproducer izinto ey'fana nama-vegetables nama-fruit na wonke lama-ornamental plants kuze kufike kwi-forest. Ngicela ukuthi ngingaqale ngiwuphendule lo mbuzo mhlawumbe ngize kuqala ukuthi uthe ufuna ukuzwa ukuthi yini asuke
ezoyifunda
noma yini ezoyenza ma esesephumile.
No, asuke ezoyifunda nje usuke ezokwenzani kahle kahle?
Yebo, kusuthi kusuke kuyikhona ukuthi uzofundiswa ngendlela ey'hlukene zokuthi le zinto zingaproduswa kanjani. Yini oyidingayo ofanele uyazi mhlambe ngomhlabathi ukuthi into ethile ilungele umhlabathi
onjani.
Into uma ukuthi ukhuluma ngombili, umbili udinga ini nani nani ukuze ukwazi ukukhiqizela ngendlela ephezulu futhi ukwazi ukuthi ukwenze kodwa ukuthi isimo sezulu saleyo ndawo umhlabathi fanele ube njani. Ngoba ngeke nje uhambe ukuthi uyotshala noma yini kunoma yiphi indawo. Isitshalo nesitshalo nesitshalo sinezinto esiyidingayo ukuze sikwazi sikhule ngokuphelele, sikwazi futhi ukuthi sinikeze yonke inhlobo yomkhiqizo. Kodwa ukuze kwenzeke lokho kuhambisana nesimo sezulu saleyo ndawo ukuthi imvula ingakanani, ukushisa kungakanani, ukubanda kwaleyo ndawo kungakanani. Noma uyobona ukuthi mhlawumbe endaweni efana naseKapa njengenzile kanjena, eKapa ngeke ukuthole kuthiwa abantu bakhona bakhiqiza lezi zinto ukuthi ubanikeza ulwazi lokuthi uma efuna ukukhetha uhlobo lwento afuna ukuyikhiqiza azi ukuthi idinga lokhu nalokhu. Ngeke nje ungakwazi ukuyikhiqiza kuphi, ikuphi la ngakwazi ukuyikhiqiza.
So kusho ukuthi la uyadinga ukubheka nanokuthi isimo semvula yakhona noma sezulu siyesibe kanjani ukuze ukwazi ukuthatha iy'nqumo. Kwenzekala nike lama ukuthi uyawuthola ukuthi umhlabathi enginawo yilo kodwa awukwazi noma awumuhle for ukwenza amazambane for example. Uyakwazi ukuthaka ngey'thako ey'thile zomanyolo uzukwazi ukuthi uvumelane nale nto ofuna ukuyitshala.
Yebo, yilapho-ke sekuhambisana khona-ke manje ukuthi ukhona ukuthi isimo sezulu siyavuma. kodwa ke ebesindawo uthola ukuthi mhlambe umhlabathi ngaleso sikhathi ngezimo ezithize mhlambe awuvumelani naleyo nto. Sekukhona ke la khona usufundisa khona ke manje ukuthi mhlambe uthola ukuthi umhlabathi u-acid mawuthi u-acid inkonzo ukuthi mhlambe i-pH yakho ithe ukwehla.
Yeah.
Sekudinga ukuthi ke manje bese
uyasayida
wena njengomlimi ke manje ukuthi fanele wazi ukuthi yini ofanele uyifake iyithako zomanyolo neyithako futhi zezinto ezifana nokuthiwa i-lime ofanele uyifake nokuthi uyifaka ngasiphi isikhathi sonyaka ukuze ukwazi ukuthi ukwenze lo mhlabathi ulungele ukuthi leso sitalo sidingayo sikwazi ukuphula lapha. Ake ngithathe nje ngenze isibonelo, ake ngithi kade mhlambe utshale isitalo esifana nombita. Umbila unendlela unezinto oyidingayo iyithako nomanyolo oyidingayo. Uma usufuna ukushintsha lapho usufuna kufaka mhlawumbe into efana namazambane. Izinto eyidingwa amazambane zihlukile nezinto eyifana nombila.
Yeah.
Eyidingwa umbila. So sekufanele manje umhlaba wakho, umhlabathi wakho ulungisele ukuthi ke manje na kulo nyaka ngifuna ukutshala amazambane. So yilezo zinto eyinjalo ke sibafundisa zona ukuthi fanele abe nolwazi lokuthi yini nani ofanele ayenze nokuthi yini futhi enye ongafanele ayenze ukuze ukwazi phela ukuthi kukhiqizeke, ngoba ekhiqizeni kwethu asisakhiqizele manje na ubumnandi bokuthi siyakwazi ukukhiqizela ukuthi sikwazi ukukhiqizela sesifuna manje ukukhiqizela ukuthi lokhu kuphinde kube yibhizinisi.
Yeah.
Lokuthi ekugcineni kukwazi ukwenza imali, kungabe sekuthi umuntu ukhiqizela ukuthi kudlela nomndeni wakhe kuphela.
Okay. No. Ngifuna ukubheka ke kumfundo ofuna ukwengena kwi crop sciences. Hlobolunye lo subject okumele wathathe kwi high school level ngaphambi kokuthi siqale sibheke ama point awadinga ama university.
Ama point awa noma ngaqali ngama point izifundo nje ayidingayo kubaleke kakhulu ukuthi ezokuqala njena kube isingizwe. Nesizulu futhi sibalekile ukuthi sibe khona noma kungeyona into efingathi noma kungeyona isifundo mhlawumbe singathi sibaleke kakhulu ukuthi ngeke ungene uma ungenaso, kodwa kuuniversity efana neuniversity of KwaZulu Natal kubalekile ukuthi ube naso isizulu sivele kwi certificate sakho, ngoba uma singaveli uchaza ukuthi kuzofanele futhi uma usungena euniversity unyaka wakho wokuqala kuzofanele wenze isizulu. Enye futhi ilanguage enye subject ebalekile futhi ngaphekwe kwesizulu ke manje nanesingisi. Sekufanele uzoba ke manje nemathematics. Ngicela ukugcizelela lapho ukuthi imathematics sekunalolu hlelo lwe-math esikhona okuthiwa i-math lead.
Yeah.
Ayingeni uma uzofuna ukwenza i-agriculture. Kufanele kube i-mathematics to a math. Ebese uphinde futhi uzoba ke ne-physical science kanye nebiology. Uma ke kodwa usesikoleni futhi esifundisa yona iagriculture, kuye kukubeke kwi-advantage ukuthi ube ne-agricultural sciences. Kodwa uma ungenayo asikubadlulula ukuthi ngoba uyenzanga i-agriculture. Uma unayo nje i-biology waba ne-physical science ne-pure math bese kuzoba ke nalama languages ke kubalulekile ukuthi lezo zinto kodwa uyiphase kahle ukuze ukwazi ukuthi uma kuhlanganisa ama-point akho afikenyelele kuthethi
ama points awu-thethi kahle kahle afuna sokufuna.
Yebo, kodwa futhi lapho ngizocizelela ngoba abantu abaningi uyathi umuntu hayi senginawo u-30 ebese esethi ngoba ngino-30 sengizokwazi ukungena. Ungena e-university ku-competitive uchaza ukuthi unkulu kuyancintiswana. Uma nginomuntu o apply ukwena university ephethe ama point aw umhlambe angingilikanisa ukuthi uphethe ama point aw 36 ebese wena uthi wena uphethe aw 30 kusho ukuthi fanele ungene. Uma sekuselecta noma kukhetha abafundi abazongena uqala vele ngalabo phela abahamba phambili ukuze ku maintainwe iquality ama students angena e university. So kuze kungagcina sigcwala ikhala ungakwazanga ukungena. So kubalekile ukuthi uma ufese esikoleni nje high school uyimisele nje ukuthi uqashuke, ungathi ngifuna ukwenza lo 30
ofunwayo.
Yeah.
Okay. So maybe break ncane masibuye cause in FM sakhuluma naye ke u Professor u Magwaza speaker ke nje indaba yazo lomkhakha wakwa crop sciences kuna la ku cause FM.
Ungaphuthelwa inkulumo semthethweni esigaba sesibili eshamthetho saZulu Natal sesithupha ethulwa uhlanga lomhlabathi zintathu kundasa emgungundlovu kusela ngo 9 ekseni. Ngokwemthethe emile eshamthetho uhlanga lomhlabathi uzokuthula inkulumo semthethweni eshamthetho njengophawu lokuqala kwesigaba sesibili seshamthetho sesithupha. Le nkulumo yandulela inkulumo esifundazwe ukwethula undunankulu wesifundazwe. Beka indlebe ekujabula ujule ngoba sizobe sikulethela ubukhoma konke kuzobe kwenzeka kusukela ngo 9 ekseni kuya ku 12 emini.
Cause FM isikhathi ke manje seku 25 minutes after 9 ngaphambi ukuthi sibuyele kanjani kulo loludaba ake sibheke ukuthi ke izitolo zethu mazivuliwe zithini na usebenza kanzima emsebenzini nasekhaya usebenzela ke ukuba kuthola omunye umsebenzi futhi ucile ekugcineni ke umuzwa wempumelelo uzoba ngowakho ubia sowina imkomelo eminingi kwedlula abanye obia ilowo wenziwa ke ngaphansi kwencindezelo enkulu ngoba okufakayo ilokho kuzuzayo ubia usakho lide oqabile ukusebenza kanzima okwenza ukuthile kunambitheke kahle kanjena Culling Black Label the truly rewarding beer the truly rewarding champion beer uthokozeleke ngokuzithiba ayithengiselwa abaneminyaka ngaphansi kuka 18 Sibuyako kwezini FM nesikhathi simhlala imsuzu nje esele ngaphambi sokuguqiseke lo hlelo sikhuluma ke no Professor Lembe Magwaza u Professor ye Department of Crop Sciences ngaphansi kwe School of Agricultural Earth and Environmental Sciences kwa Zulu Natal eVarsity campus ke elapha na ke ePeter Maritzburg Prof bengifuna ukubheka lapho ukuthi sesiyikhulumile ngendaba yama subjects enziwayo kwi high school level sakhuluma ngendaba yama points asuke ebalekile nanokuthi ke vele lapho ngokuthi ubani usuke nama points amaningi sikhushaza abafundi ukuthi abasebenze kakhulu bese ema varsity hlobolunu lwemsebenzi engaphuma ngiyenze uma sekune qualification lapha na kulokhuza yakho le
yebo ke umsakazi ngicela nje ukulungisa iphutha ngoba phela hey uke kade safunda kodwa kwakuse khona thina sifunde kuse khona into ethi biology iloko sekuthiwa i-life sciences manje
yes
i-life sciences yebo kodwa ke mase siqhubeka ke njengoba ubuza ukuthi ke ihlobolini lemsebenzi umuntu angaba nayo uma esephumile ke sephethe i-degree noma esephethe iziqu
yebo
zakwa crop science ezitholakala e-University of KwaZulu-Natal noma yikhiphi ke enye institution angabe ekuyona of higher education okokuqala nje futhi engizokuqhakambisa kakhulu esengingithi bangifundisa ngithi kuma students ami hey imfundo yethu yasilemaza kakhulu lokho kwathiwa nje hamba uyothola ama grades amahle ukuze uzoqashwa so ngiqale nje kakhulu ngithi yonke lento ake sisebenzele ukuthi sibe abalimi
yeah
sisebenzele thina ukuthi kube yithina esisebenzela ukuthi kube yithina esivula amathuba emsebenzi kunokuthi kube yithina esiqashwa kube yithina abaqashi so yona into yokuqala umuntu angayenza lokuthi abe umlimi abe ifarmer
yeah
khona ke eminyeke neminyeke emkhakha ke emva kwalokho ukuthi ke njengokuthi mhlawumbe umunye abe soil scientist soil scientist ilakhona ukuthi umuntu uyena ocwaninga ngomhlabathi ukuthi njengoba ufuka uzothathwa nje kube wena ocwaningayo ukuthi unani nani nani yini edingakalayo yini eshodayo kuwona ukuze uhlobo lwa manyolo ofanele alifake uyayidinga inyoni lime lekade sikhuluma ngayo noma uyidingi ebese omunye kuzoba i-seed scientist noma i-seed technologist makhuluma nge-seed sikhuluma ngembewu ukuthi umuntu nje okwakhe ucwaninga ngembewu ukuthi uma uzoyifaka emhlabathini iyakwazi nokumila nokuthi ukumila kwayo kuzoba ngakanani ngoba kuyenzeke imbewu uyifake ngemhlabathini ikuyithulele ngokuthiwa ngoba isekwi stage okuthiwa i-seed dormancy ukuthi akakalungeli ukuthi imile so abantu abacwaningayo ngalokho bese kuphinda futhi kuzoba abantu ababheka ukuthi ke manje na i-plant ikhoqobolwayo manje mase sekuthiwa ke isiyakhula ikhula ndlelani responda kanjani uma ufaka umanyolo futhi lapho abacwaninga ama researchers abanye kuba ama plant physiologists kuzoba abanye ke abantu abazama ukuthi basithiqizele uhlobo lwezitshalo ezikhula ngokusheshsha futhi ezikhiqiza kakhulu futhi labo kuthiwa ama plant breeder Intshalo ke kobolwazo nje zizona ziyafana nathi bantu ukuthi kuhamba isikhathi nje ukuzizwa ukuthakathaka emzimbeni.
Yeah.
Okuchaza ukuthi uyagula. So nazo ke zinama disease ay attackayo.
Mm.
So kuba khona kumuntu osebenza nje kathi nje mina cha ngifuna nje ukuba udokotela wehlala nje ukuthi ngibheke ukuthi ngenze njani ebese kuzoba okunye okuthiwa i-crop protection okuchaza ukuthi ke lapho isitshalo siphinde sibe nezinambuzane ezisidlayo so ukuthi yini ke wena ongayi-apply kulesi ukuthi singadliwa ilezo zinambuzane bese kuzoba kuba nokhula nje olukuncintisana nezitshalo zakho ekutheni lithatha ukhula noluthatha amanzi lithathe nomsoco osemhlabathini so kufanele kuhlale kuklini kungabi bikho ikhula so omunye umuntu lowo nje odila nokuthi yini ongayifaka ensimini yakho ukuze ukhiphe lolo khula uqhubekeleke phambili nokunye mhlawumbe njengokukhona okunye okuthiwa i-post harvest technology ukuthi lakho kususpende yonke imali yakho ukhiqiza lokhu kudla ukwenze njani ke manje ukuthi kufike kusuka ke manje plaza ngoba amaplaza uthola ukuthi amaplaza aleko limpopo amanye asila kwaZulu Natal amanye akuphi kodwa manje kudla fanele kuye yonke South Africa ukuthi sikwenza kanjani ke manje ukuthi ifruit makuthwa lithathwe eCape Town noma eWestern Cape ukuze lifike eThekwini lifike liseyiquality ekishini lakho ukuthi ulithe yini ofanele uliphatha kanjani ukuze lifike lingakaboli bese lisadleka lisebnandi lisenoshukela nayo yonke into so lo muntu uyodila nekuthiwa lo muntu uyi-post harvest technologies kuzoba nabantu ama agricultural inspectors ukuthi mazo exportwa babheke ukuthi lokho kudla kukulungele yini ukuthi kuphume ezweni nokuthi akufike ni reject uma kufika eshiya kwezilwandle njalo njalo ke abanye kuba nje ama sales person ukuthi lo muntu usebenza nje ukudayisa imkhiqizo le agriculture njengomanyolo udayisa izinto ezifana nama chemicals agriculture njalo njalo kuphile futhi kuzoba nomuntu nje osebenza ukuthi udesigner amingadi lezethu emzini yethu ukuthiwa landscaper lowo muntu nabanye ka ukuthi i-florist ukuthi umuntu i-florist usidayisele imbali ngama Valentine nazo zonke nje izinsuku zokuthi kubantu abathandanayo kodwa ke futhi nakakangene kakhulu indaba yembali kumngame nje angaxabana kabe ngempela nembali yebo bese ke kuqhubeka abanye baba ma-researchers ukuthi yena nje udila ngocwaningo usebenzela ama-universities ukuthi uyacwaninga noma usebenza ama companies afana no-Agricultural Research Council namanye ama-companies ukuthi uwumcwaningo.
Wow. Let's get this asavume. Umuntu ongafuna ukuthola more information mhlambe ngaba ke ngawo lama courses wakhulumayo nokunye sinthola kanjani professor?
Sesinentanta ke thina ngesikhathi sethu manje ukuthi sekulula ukuthi uma uphethe nje lokhu kwefoni ukuthiwa ama smartphone esale siphethe ngezandla. Ungakwazi nje ukuthi ungene kuma website ama university. Uma ubheka nje ku University of KwaZulu-Natal bese uya kwi College of Agriculture Engineering and Science.
Yeah.
Izobe ke emva kwalokho isikuthatha ke isikunikeza ama options ukuthi ungangena ke manje kwi School of Agriculture and Earth and Environmental Sciences. Bese sichazela ngazo zonke ke inhlelo noma inhlobo ze agriculture ongakwazi ukuthi ungene kuzona uma ufuna ukungena e-University of KwaZulu-Natal ufuna ukwenza ezolimo.
Professor bangakhulu ngesikhathi sakho kokukhoza.
Ngiyabonga
nami. Lokho sefama sibakhulu ke ku Professor Lembe Magwaza u lapha ke UKZN u professor ke ku Department of Crop Sciences ngaphansi kwe School of Agricultural Earth and Environmental Sciences ku campus ke Maritzburg. Yathi sinike isithombe nje sokuthi biphi imkhakha khona ngaphansi kwayo ke iagriculture. Hey, kuningi ke lapha izinto okwazi ukuyithola. Nami ngiyabuka nje ukuthi ubeminyaka isavuma. andisavuma ubani wathi ayivumi umuntu ufunda zafa ngabe ke nami ngiyibona ngiyakhona sisho lolu hlelo lwethelo ngelokothi ezinhle ukhoze FM noma ke ezimfundo ukhoze ni FM ne SABC Education Enriching Lives Enriching Minds sibonga kakhulu kubonga indaba sibuya ngala sibuya ke nomfoka Njomane
Inyanga kaNdasa iqhakambisa amalungelo abantu.
Izinhlelo zokhozi FM zizobheka izinhlaka ezihlukene ngokuthinta amalungelo nokuhlukunyezwa kwawo. Yazi ilungelo lakho nokhozi FM.
Hashtag lelilungelo ngelakho.
Sithakela isizwe.